na benezo ko amafaranga hamaze imyaka itanu adakorwaho na banyirayo yakoherezwa muri banki nkuru y'igihugu. Ni inkuru mugezweho na mugenzi wacu Asumuta Kaboyi uri Kigali mu Rwanda.
Mu kiganiro umuyobozi w'ishami rishinzwe imikorere y'amabanki muri Banki Nkuru y'Igihugu Madame Kagore Françoise yahaye Radio Ijwi rya Amerika yavuze ko aya mabwiriza yasohotse mu kwezi kwa 12 umwaka ushize 2016 aje gushyira mu bikorwa itegeko ryasohotse mu mwaka 2015 rigena imicungire y'imitungo yasizwe na beneyo. Madame Kagoyire yasobanuye ayo mafaranga uko aboneka.
Hari igihe wasaba nk'umuntu agahunga akagenda akayasigaho, ariko wenda ntiyiruhe nimero ya konte cyangwa se akanapfa, wenda atabiraza umuryango, abandi se wenda akapfa ariko agasiga abana batoya. Abana batoya ntibabimenye. Twagiye rero tugira ibibazo by'uko bamwe babimenyaga nko mu miryango, ugasanga ari ibintu byo gutangira kuyarwanira no kwibana. Birumvikana ko banki igize Imana ikabona abantu barangaye ntabwo yayatanga. Igihe twagiye kubareba mu mikorere yabo turareba ese amafaranga ko amaze igihe, ese ko batayoherereje. Ibyo bisaba ko tubikurikirana.
Uyu muyobozi avuga ko nubwo mu Rwanda hagiye itegeko rigenga imicungire y'umutungo wasizwe na beneyo, ariko banki yari isanzwe ibika amafaranga yabaga yarasizwe na beneyo. Kagoyira akavuga ko amabwiriza Banki Nkuru y'Igihugu yari isanzwe ifite agiye guhuzwa n'itegeko rishya ryagiyeho mu mwaka wa 2015 rigamije gucunga imitungo yasizwe na beneyo. Ku ruhande rwa Banki Nkuru y'Igihugu ngo uburyo bushya buzabafasha kubungabunga amafaranga yasizwe na beneyo mu gihe haboneka banyirayo bakaba bayasubizwa bibanje kunyura muri Minisiteri y'Ubutabera.
Iyo hari amafaranga amaze igihe kuri konti adakoreshwa, ko banki zigomba kuyohereza muri beneri, ibyo byari bisanzwe. Ariko no tukanabihuza na ririya tegeko ryerekeye ibintu bidafite bene byo, kuko ubundi ariya amafaranga yazaga muri beneri akaguma aha ngaha, noneho uwayashaka akaba yaza kuyafata muri beneri. Ariko ubu ngubu kuko hari itegeko, urundi rwego rureba abadafite bene byo, noneho ibyo ngibyo bizajya bikorwa na urwo rwego. Icyo ni cyo gishya kirimo. Ibyo byajyaga bidutera ibibazo. Turibaza kuko twagiye tubona ko hari abantu bazaga yenda bitwikiriye bafite impapuro zitari zo, ugasanga kubikurikirana hamwe n'inshingano za beneri ntabwo byoroshye.
Banki Nkuru y'Igihugu ivuga ko izagenera ibihano bikomeye ba nyir'amabanki batazubahiriza gutanga ayo mafaranga adafite beneyo ngo abikwe muri beneri. Iri tegeko rirareba amabanki n'ibigo by'imari, ariko noneho ngo rirareba n'ababitsa bifashishije uburyo bw'ikoranabuhanga. Bwana Nsengiyumva Bernard ni umunyamategeko muri Banki Nkuru y'Igihugu.
Cyane cyane tuvugiye ayo mafaranga ari kuri telefone. Amafaranga ari kuri telefone kuri mobile money, hari uburyo umuntu ayashyiraho akazibagirwa ko yanashyizeho. Icyo kibazo rero cyavugaga ugasanga kuri za telefone hari amafaranga menshi kandi nayo amaze icyo gihe. Iri tegeko amabwiriza rero nayo arimo kuza kureba ayo mafaranga yashyizwe kuri za telefone, ba nyirayo ntibayafate cyangwa se
ayashyizeho, se akaba nk'uyabitseho.
Kuyabikaho ariko bisaba nanone kuyakoresha.
Banki Nkuru y'u Rwanda ivuga ko izajya ibika aya mafaranga akazajya asubizwa nyirayo mu gihe yabonetse, byemejwe na Minisiteri y'Ubutabera. Ariko aya mafaranga azajya asubizwa hakuweho 10% ajya mu isanduku ya Leta. Kugeza mu mpera z'ukwezi kwa 12 umwaka ushize 2016, Banki Nkuru y'Igihugu ivuga ko yari ibitse amafaranga asaga miliyari 2.5 yasizwe na beneyo. Asumuta Kaboyi, Ijwi rya Amerika, i Kigali.